Ate kyo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekyagana Bureau of Statistics WBOS wamu n'ekyensi kyonna eky'abaana UNICEF bikwataganye olw'okukola okunoonyereza ku by'obulamu bw'abakyala n'abaana mu ggwanga. Okunoonyereza kuno kukolebwa buli luvannyuma lwa myaka etaano ng'okw'omulundi guno okutandika mwaka gujja kukomekkerezebwa 2027. Ssenkulu wa WBOS Dr. Chris Mukiza agamba nti enteekateeka eno ey'okwemmenta obukadde bwa ddoola 2 yakuyamba WBOS okumanya ebikwata ku by'obulamu mu bakyala n'abaana okwetooloola eggwanga lyonna. Ezimu ku nsonga ezigenda okusibwako essira mulimu ebikwata ku bulamu bw'abaana bonna bali wansi w'emyaka etaano ne bamaama naddala mu kiseera nga bali mbuto. Mukiza abadde ku kitebe kya WBOS mu Kampala ku mukolo ogw'okussa emikono ku ntegeeragana eno. Helen Letitia Namirembe atwala ebyo ebibala ebikwata ku bungi bw'abantu mu WBOS yalambuludde ensonga zino.
Tutunuulira okunoonyereza ebintu ebikwatagana n'obulamu bw'abaana. Omwana okuva lw'azaalibwa n'akula n'atuuka mu myaka gye, sigamba nti tumulondoola, naye abaana bonna, omukyala yenna oba omwana yenna ali wansi w'emyaka etaano, tubuuza ebikwatagana okusoma kwabwe. Omwana ku myaka esatu alina okuba ng'atandise okusoma, ebyo byonna tubitunuulira. Oba omwana alina tiketi y'obuzaale gye bayita birth registration, maama bwe yali olubuto lw'omwana anywa eddagala, kuba n'abakyala tubatunuulira be bazaala abaana bano. Ebyo byonna ebikwatagana ku bulamu bw'abakyala ng'abali mbuto, nga bamaze okuzaala, keya gye bafuna, n'ebintu ebirala byonna ebibafaako n'ebiri mu maka.